studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere nay lewru mars jana yamde soki do studio tamani mi den tawale maison de la presse do pomoko do jittuno no do kabaruji di mor way golo kanko ganyi kanto wonto buggi jande to c'est grave bon compétitif de fa hande wudle ni no dum worino e dum holbini sabi de holi tawe don san ko be ko yata cappande ndeyam kany e mata cagal tuudi dum sa wattu jono sukabe jangobe leleedi meden di fedde sa gontobe ne de holliti wiide be tawata kile majira hande wadde nyalom hande do bomako do dum e tawede fu be murtere jande do do wurbe ngara jukkitaade dum datul hakkunde gawo e sewar il hitande 2015 wala fu dulludo widno goddo datol wori pelle societe civile goddo to gawo to ngati no nodda fawde e lamo be bi fa handen wala fu ko lamo jaddi be non goddo datul hani mo ittini rede secrétaire wono sembe kabaruji dum en jogino don be kande bi bismillah modon e daade faande no wuddu leedi ndi worino idum hulbini sanne sabi debbe kolliti widile lamu duance o won don son ko mataabe ton miccite den widne o do nokko na reenino sanne hono basi nyu gorno ton hakkunde jaleni di don son ko be yambe mataama caggal cuudi to duance to dum laddi sababu nyaloma hande so yogay jamaare wonde ton da kilaaji muuden jotta gife kedde no goto to duance to ko sifi do hen do faccitaago Mamadou Samaseku
hier soir vraiment la
kiki de kenya hakkilaaji jamaare de imiki sanne bangal soifa jabe iwridi don son ko be kanye kapiti be fama sabi mo fufu mabbe na yidi holitinde anandar nokko ko minen don son ko be yidi kay yo kambe don son ko be njoppon nokko pati fe be lato sababu ti Allahji hakune amen jam e der tam wodi ga en ti dara fufu mi anda ka garangal mabbe na jaba lata de sababu ti Allahji mi jida fe be tawe e le cercle o passi fufu wala do en sino jidi fufu na kawri dorol tan wodi mi fufu na danta goldi didde sino ji e kala don son ko be na pamri sanne basi fufu wala hakune mede
je comprends très bien y a pas de problème
le on do wattu fu arme male fa yotto yo yimbe le wombe leleedi france de be gonde jewtaade video mo mo ahmadou ko fu yaltino le balde jabbino de miccite den wiide kambe ne be mbino o mayino le no ka etid lewru novembre do wattu jonde be gonde jewtaade o do video fa hande no worri dunki ande wobbe ko liti wiide o mayo maye fu dum welti tan golleji france de gori le fol sa hengil fewtude no gube jaadin kobe den gori kede mo kanko noddirte serge daniel yo andan do kabar de na gusanne ko sifi do hen do fajji tan mamadou samaseku
wa jadd la tari sababu yakawere ka andon wiide ban goddo dum wala fofu ngurna makko ma mayda makko yottinta ima daraji mabbe holtide on wana tan batte mo wuri so terusiya ko der sahal wuddu leedi malindi beza to sembe wana tan batte iw hendun terusiya ko ngotta dum walda fe de do gobe da landini sanne fayson tanki arande mabbe holtine wiide o heddige hen sappu sappu bonondaji won ko lintimi le wuddu dum denno yama mayda makko na wawi turude jadi ko be sede ka wana fi hadde be ima daraji mabbe sifa irude bomboje e dola mobulaji yalla yimbele hewbe na keddo hen sappu yon jeneo e ko nonde mudum denno dedo gubede fuf na andi ko hani gollude faysu kanko woni horajo batte wattani hor mudum hakillo bangal denagu o yidata e hakke chapane jena e joyi do temdere jadin kobe gondube imadraji be siki wala ko wondi e horebe yoga ka wana fe neddo mo ndeya fuf na wondi kabotobe
sekrab so ngabbi do bemala be ande galodo bayni totol miijuji modo no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo didi sappo didi fedde sagon ton sukabe jangobe jande do do wure kanye jande leli yire leledi meden dibe kolitiwi de majira monde annide wadde do pomako do kambe be ngarta tawde le ndedo majere murter mabbe le jande leli yire kanye jande hakkunde dubbe yimini ndedo murter ka do tayre fu be bi fande be jukiti to murter balde tati do jande do do wure de kanko do won lami ndedo fedde no dete do Moussa Nyangali kanko kidido kabaruji wakana mu yidno e journaliste en bende kede mako mo sifi do hen do facci tang Mamadou Samaseku
les informations circulent depuis avant
ala wodi gilla kenyan kabaruji kulitoji sukabe lukube nan gondi landinde majere andon wana gonga ibrahim fitu biro fedda am men darra sukabe jangobe fuf yo keddo tagal biro mabbe o kinno dum jande mabbe nyande nay lewru mars hitande 2019 bangal ko mo bi non ko andon kambe jangnirde golno ko mun be kana fi heddade bangere le imadraji jangnirde furuba de anda wiidi yo imadraji di mo fuf na han hinnade wana golno ko mu en wana be furuba ka andon mutere golle na heddi fa hande bangal jande dudure de ballitati mutre golle kawray do gutum bangal nuku amen lolirdo ko lendi savoir fa hande yibe lena jukki mahuditum na hani be jappo nuku nuku kumani do kabaru jande tan
c'est uniquement réservé pour la formation
wattu jone garda hono kabaru haddu gol bibbe rewbe worribe ko litiwido ko yata gelle tem der gondili lamu kolo kanyo kanyen ko litiwido wattu jono ngaran yoppuli dido golleji dum won dido talkidu cinninama ton lay indi yonter jabbi non de wattu jono yimbe lehobe gombe ton ko litiwido beltikile odo galle sanne ka bi haddu gongol san yoppan hani ko jewtedu rewbe haddo wombe tonbe no kan hokkirede golleji kede yimbe le gombe tonbe ko hebi do hen ko be cifi do hen hono ko ni hakkilaji mabbe jaddo facci tan Mamadou Sama Seku
an woni ba fe ka dabbe
en jeli kan yoppude odo golle o hinande golleji guddi mbollataade sababu keban dum dulla fi guteji suddade ila yonali madum jinnugul dimbaawi laataade sababu tellaaji kiwdi kamba dum ami anya yoppude labidi ele golle o dum kebi tellaaji kiwdi bangal sukabe robe be kamin andano fi wiide yo batte odo golle on so suddade ila yonali kay biya mi horam hebi tidala mudum batte reedu ko hebi ko yoppi fi jande makko fa hande mi wonde ni mise mudum jinnugul yottaangal amen ka dum fu tawde mi jabbi mutude golle o faysu dum tan wonno sababu kebal o
ana buri duubi ne nyalawma hande fu wala fu dulludo widno datul hakkune gawo e seware ngol worri yimbeel wonbe tombe so be jahale sa haleedi ndi siti dalaji fu ebe kebato no datul ngol worri nyalawma hande no majireji kewdu dungatnomo le ko jabbino ko yella laman jewto yella hono ngol do datul haare mo intinirede ka fa hande no wala fu ko huntena do hen hore fa kebe famtade ngol ngol do datul fu worri kede do won Mamadou Sama Seku fewni en do hen
wakar jun o lawul seware gawo titala modo wonande dawobe kanye transport rembe ngullo lawul fangowul konna bore ma duanza moja fi gila hitande 2015 dawobe cultivide hakke balde jiddi be ngatta do ngullo lawul ngul kiloji tamere joyi chapana jeegom e jeenay hakunde sewar e gaw be ngadi wulitango fewde lamukobe kedona alihu sagayar hore jo syndicat en chauffeur gaw
ce qui est sur
teron wide kay ngullo lawul na yafufu na bona yadi ila amen yungul mu intine yibbe len tampi sanne batte mudu fay burata minta chapan tati yigar blaji dimike to umburitun ane mabbe yimbe le ngadbe ton hakke yontere ana do
semaine on buri
gilla hitande 2017 pawato be ngadi imadraji bangal amsadaji yalla ngoldo lawol namu intine ka faado gonda do wala ko dawra dum woni ko holitti sumaylu sumare goto e fedde halnana en ngalura gaw
2017 l'ambassadeur même des pays
gilla hitande 2017 ambassade de l'aide pays ba wattuma wari gawga holtiwide amsadaji mu intingol ngoldo lawol na wodi ka golleji di puddaali batte wadi denagu ka wondon kultibe sababuji faiso di facintina ka tafa
mais on n'a pas le concret
ka jabe lamu ngonbe tonbe andube sanne nafaka ngoldo lawol hakune baleri e sahal leedi malindi na pawi jike mun en do faba lamu kobe be kulti jati wede be ndari yo be fabe ka donna sema isa mayga joko tatabo mer gaw
c'est un travail qui concerne
yo golle mun na famu dum na yotto malin kobe fuf ya amen kay yo dum wode gilalo sona dum minen kay dum galan imadraji bangal ndokobe kabaruji ngar leedi ndi e kedda narndu yalla idum hutine hore wana tan gawo hebata nafaka ngullo lawul leddi malini fofu
dum gawo e mes tout le mali
fadde ngullo lawul mo intine kambe transporteur be jittiraga fi jaburade bangal leddi niger e fangude burkina fadde mabbe yottade gawo
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekrab delo ne le kire dujito en puddirando banamba dobe ko litido no ministre kumido kabaru deena ko leedi malindi holitiri wiide le yon tagabbi non de wattu jono mangal paden nabama le odo nokko be gonde wadde lukaji le commune nokko no dutel cbt kanyo tuba koro fa doto yelo no tuudi akodi kan udrede tor tagal ko duddo ila le lewr novembre 2018 dan gartan do kuli korodo yibbel hokkabe ton cuudi di lamo mo hasdibe non detlogement sociaux ko yata yimbele tapat na kanyi kebbi do cuudi ka taton takanye bayliti le nokkole mudel ko hewe be do yimbel fu quality sa do do cuudi ma haado yo wodde gallure de sabde do cuudi ma hama nokko no dette do kayo do wodde gallure kilo kuli korode ko yata kilo ngaji jeddi dan gartan faado tesirdo yimbe le wombe le nokko non dotte le le hoy idum le commune bourra holli tawere kanyi en jelto so ngat ton majere mudde be kolli metti mabbe tagal ko bakkiji mabbe diddi bon ton ko wattu jono be mbi idum hadi ked mabbe san le odo nokko be ngadi no dango fewde lamo de yalla nani hunti neddi do tidalaji hore ko yaaji gardan timmiren fa nokku no detet almustrat dum won d'accord arme mali wonde nokku no detet tarkinte be kolitewmi wiyede bomboje kany en padda ton wakati jeddi yande no be kolitiri wiide wala fu kettidi le hen waktunde bomboje e padda le fu arme mali inni saw tom ima daraji wattu jono jam e deder wartile o do nokku no seddi be kay kolitiri wiide sekrab do katter bete hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejo jam e kafande kedde hedade honno andir onno do e ser yewtere meden de an wodi wassalam.